Kama mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donoa. Echoni umenika, hakuna wakukutoa. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Najua nakupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga vila
I'm crazy, crazy
for you. Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me baba.
Ooh, you're special.
For you mama, for me baba.
Hey, mapenzi lako.
Ona
nachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Vigae ka type, toto number 8 size. Niko benza na tukotana next time. Squeezy na nene pate na enjoy. I need forever and ever. Hey, oh I hate, oh I, oh I hate.
Yes.